njemezo ikupulikikwa ikuti nosiani nyarizinu nosiani nyarizinu
Fu ukumveka konzani nyalizano hanta virus 101 wafika mdziko lapansi kachirombo katsopano komwe maiko ndi mabungwe azizwa nako matendawa akuti pakadali pano ayamba kufala maiko osiyana siyana ndipo akuchokera kumakoswe kutha kwafika pa dziko ku America kumzinda wa Dallas Texas kuli msonkhano wa misasa wa nkazo vekedwa dzuwa komwe aitana munthu wa zisuzo Jonathan Slocum iwo ati kudzakhala usiku wa kucheza kukondwa ndi kuseka pa 13 June uku ndikulowelera kotsiriza kwa ana Mulungu Omega Apostasy ulendwa ku Yerusalemu tsopano wanunkhira ku Nigeria mwambo oyika maliro unasokonekera ku Jones Plateau State pamene zigawenga zidayamba kuombera ndipo kudali pikiripikiti kuthawitsa moyo chisautso cha Kristo chikuonekera mdziko kwa America fano la golidi la Donald Nebuchadnezzar Trump lomwe ndi lalitali 22 foot 6.7 meters laimikidwa ku Florida pamwambo umwe mbusa Mark Burns wa evangeliko adatsogolera mbusayu akuchokera mugulo chedwa Pastors for Trump andale ndi achipembedzo adali komweko Daniel 3 chimaliziro cha dziko chafika chachikulu chachitika mdziko la America President Donald Nebuchadnezzar Trump walengeza kuti pa 15 May dzuwa likamadzalowa Friday mpaka na kulowa pa 16 aliyense kwa America kuyambira mu Yuda ndi wina aliyense adzasunge sabata la Yehova izi zikudza pamene America akukonzekera chikondwelero chake cha zaka 250 ndipo pa 17 May Sunday akukalipeleka dziko la America mmanja a Mulungu.
To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and to we are going to do something that everyone said, like, that's tough. We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people.
Chikagamizo cha Sunday chija chafika basi kutha kwafika pa dziko ndipana watsata ngero wina wachitatu na anena ndi mawa akulu ngati wina alambira chirombocho ndi fano lake nalandira lemba pa mphumi pake kapena pa dzanja lake Yesu adzamwako ku mvinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosasanganiza mchikho cha mkwiyo wake ndipo adzasunzika ndi moto ndi sufule pamaso pa ngelo la mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa Chivumbuzi chapter 14 verse number 9-10 ndikuwerenga nanu pachivumbulutso chapter 3 verse number 14 mpaka na 22 ndipo kwa ngero wa mpingo wa Kulaodikaya alemba izi anena ameniyo mboni yokhulupirika ndiyoona woyamba wa chilengo cha Mulungu ndi dziwa ntchito zako kuti suli wozizira kapena wotentha bwenzi utakhala wozizira kapena wotentha kotero popeza uliofunda wosati wotentha kapena wozizira ndidzakulavula mkamwa mwanga chifukwa unena kuti ine ndine wolemera ndipo chuma ndili nacho osasowa kanthu ndipo sudziwa kuti ndiwe watsoka ndiwochititsa chifundo ndiwo sauka ndiwakhungu ndiwausiwa ndikulangiza ugule kwa ine golido yengeka mmoto kuti ukakhale wachuma ndi zovala zoyera kuti ukadziveke ndikuti manyaza usowa wako asaoneke ndi mankhwalo pakamaso mwako kuti ukaone onse amene ndiwakonda ndiwadzudzula ndikuwalanga potero chita changu notembenuke mtima tawuona ndayima pa khomo ndigogoda wina akamva mawu anga nakatsegula pa khomo ndidzalowa kwa iye ndipo ndidzadya naye ndi iye ndi ine iye wakulakika ndidzampatsa khale pansi ndi ine pa mpando wa chifumu wanga monga inenso ndinalakika ndipo ndinakhala pansi ndatate wanga pa mpando wa chifumu wake iwo khana lokhutu amve chimene mzimu anena kwa mpingo abwenzi abwenzi kodi moyo wanu mwaupereka kale kwa Yesu Kristu mwena nkutheka munaterereka munjira yanu yakuyenda ndi Yesu mpulumutsi wanu dziwani lero nthawi ikadalipo ndilo tsiku lakubweleranso pamaso pa Ambuye kuvomereza tchimo kulapa ndi kulisiya dziwani zaka zonse zapitazi Mulungu mlengi wathu wakhala woleza nafe mtima kuti patsefe kampata kampata kenikeni kuti tira pa 2 Petro chapter 3 verse number 9 pali mawawa Ambuye sazengereza nalo lonjezano monga ena achiyesa chizengerezo komatu aleza mtima kwa inu wosafuna kuti ena awonongeke koma kuti onse afike kukulapa. Haleluya. Zochitika zonse zachitika wiki ino abwenzi zatsimikizira kuti ndi zoonadi Mulungu mlengi sazengereza lonjezo lakudza kwa Kristu Yesu chitsimikizo chaonekera kuti Yesu Kristu akubweradi. Yesu adati indetu ndinena kwa inu mbado uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonse zidzachitidwa. Matei 24 verse number 34 lero maso athu akuona makutu athu akumva zonse Yesu adazifotokoza ngati zizindikiro pa Matei 24 anthu kusocheretsana wina ndi mzake mtundu ndi mtundu kukirana nkhondo ponse ponse ufumu ndi ufumu inu ndine takhati kumva za nkhondo pakati pa Russia ndi Ukraine imesi idathebe mpaka na pano tikumvanso za zigawenga zomwe zikusokoneza ku Mali nayenso France wamba kulimbana ndi Mali America ndi Iran inde nkhondo ili pachimake pa kadali pano kuli kuphulitsana mabomba akuphulika mastima akuphulitsidwa timaboti tikuphulitsidwa na Yesu Iran anena kuti hatulutsanso zidazina zatsopano abwenzi nkhondo iyi tenditsegule maso athu Israeli ndi zigawenga za magulu 7 akha kulimbana kwa zakazaka dziko ili abwenzi dziko ili silipitilira silipitilira ita mvetserani tamvetserani kukamba nkhani ya miliri iyi, kubwera kwa muliri uwu, ubweranso wina, kupumula pang'ono, ukubweranso muliri wina, pano ndizi, haukamba za Hunter virus, hakuti matenda, hamina kuchokera kumakoswe, makoswe neniwa, kumabwinzi, abwinzi, anthu ayamba kale kufa pakadali pano, odwala nda kupezeka, ine funso langa, limendi kumazifunsa ndroni nakuti kuda bwinzi, Itaoni iti, ndi nzinda uti, ndi mudzi uti, omwe makoswe kulibeko kodi izi izi, ngata mbuye sateresa dzikoli, ngata mbuye sachana fechifundo kodi ndi dzikoli iti, lomwe litsalo sakudzika ndi matenda amenewa, tiye ntipemphere kosalekeza, kupempha chifundo cha Mulungu wakumwamba, chifwana Yesu COVID, adayamba pang'ono pang'ono chonchi, ngati kambiri chabe, kena kupang'ono ndi pang'ono kumakwera koma Yesu adafotokoza kuti kudzakhala miliri madera akuti ndiyakuti dziko lapendeka ili lero ziwanda ndi izi zikuyenda pakati pathu kungopatsana moni ndi munthu basi zwalo zako zobisika kusowa pomwepo kungoyankha foni yosadziwika imfa ndiyomweyo funsani kubangula kumsanje funsani ku Mozambiki mumva zikuchitika dzana dzana lomweli anyamata wira wotchedwa pabangula apo anangopatsana ndi munthu moni munthu basi zolo zake kusowa anthu nkumacha chitika nchiani anawagwira anyamatawo koma ndikupha pomwepo dziko ila bwenzi dziko lalongedza tili pa nkhondo moyo wathu ufunika moyo wako bwenzi ubisike mungaka ya Kristu ekhayo palibenso wina mpulumutsi wathu koma Yesu ekhayo chomalizira chimene Yesu adafotokoza ngati chizindikiro ndi chisautso koma chisautso chake chachikulu kwambiri Yesu adafotokoza mawu awa pa Matayi 24 verse number 20 mpaka 21 ndipo pempherani kuti kuthawa kwanu kusakhale pa nyengo ya chisanu kapena pa sabata pakuti pomwepo padzakhala masauko akulu monga sipadakhale otero kuyambira chiyambi cha dziko kufikira tsopano inde ndipo sipadzakhalanso mawu awa bwenzi adafotokoza ndi Yesu Yesu wake uja pa chivumbuluso 3 verse number 14 kumfotokoza kuti ndipo iye anati kwa ngero wa mpingo wa Klodikaya lemba izi anena ameniyo mboni yokhulupirika ndiyoona woyamba wa chilengo cha Mulungu ndiye chifukwa Yesu uyu ndi wokhulupirika ndi mboni yoona mawu omwe adayankhula kuti kudzakhala chisautso chachikulu chimene sichinayambe chakhalapo mawu awa bwenzi tsopano nthawi yotakwaniritsidwe yakwana ndipo pofotokoza adati pempherani kuti kuthawa kwanu kusadzakhale pa tsiku la sabata kapena mnyengo ya chisano tamvetserani abwenzi amigoshi mwebo wangu tamvetserani zinthu ziwiri zazikulu zotsimikizira kuchisautso chafika tsopano zachitika ndipo zikuchitika zosiyana-siyana mdziko lino inu mwamva kunena kuti midzi ya Malawi akumayenda ndikumafunsa anthu kuti kodi anthu wokana ti misomali hatani nawo mufunse ukasungu kwakhala kuyenda mmidzi mafunsa anthu anthu akumanena woterewa athamangitsidwe mmudzi woterewa mangidwe zikuchitika bwenzi pang'ono ndi pang'ono iniyo mukumva zakuzunzika kwa Khristu ku Nigeria angoti aphedwaso koma mayiko angoti chete ngakhale Amerika imweyi adangonamizira kukaphulitsa pamalo ena koma adachokako a Khristu angophedwa wiki ndi wiki tapitani ku Sudani mukaone mena phedwera bantu kumeneko anthu akuda kuphedwa kumenekoko koma dziko langoti chete latenga maso ake dziko langana kuchuma cha ku Iran langana ku nkhondo ya ku Iran pansipa chisautso chizunzo chikuyenda pang'ono ndi pang'ono pangono ndi pangono. Habari anga mumvetsere bwino kwambiri tsiku la lero lino, chifukwa nthawi ya moyo uno ndikutsetsereka tamvetserani. Pamene ku America hayimika fano la golidi la President Donald Trump, ku Florida kumeneko akulu achipembedzo andale adali kumeneko. Inu takumbukirani lemba ili pa Daniel 3 verse number 1, pali mawu awa: mfumu Nebukadnezara anapanga fano la golidi msinkhu wake mikono 51 ndi thunthu lake mikono 51, analiyimika pachidika cha Dura mdera la ku Babulo. Mumve izabwenzi, chigwa cha Dura, chigwa cha Dura kutanthauza kuti malo otetezeka ozingidwa ndi malinga, malo okoma kwambiri, mawoti Durawo. Chigwacho kutanthauza koko mkumeneku ndufuna mone choziswa chimecha chitika munkhani iyi. Ena mwina mwangoziona, mwangoerenga nkhani koma simukudziwa kuti ulosu kuti njipa nkhani tamvetserani, tamvetserani. Malo omwe azibusa Trump ayimika fano lake la golidi ku America ku akuwatchula kuti ndi Doro Florida Golf Course. Ndipo mawu onena kuti Doro D-O-R-A-R-O, muyang'ane mu dictionary mupeza kuti Doro ekhayo akutanthoza kuti malo tetezeka amsangaulutso wokoma ku kalako, luxury place. Ndi muone ndi mawu ajonena kuti Dura. Dura, Doro, zangochitika izi kodi? Zangochitika mangozi kodi? Fano la Trumpuli ndi lalitali 6.7 meters, munjena pali 6 pamene popo, hakutani 6. Lingalirani uthenga omwe uli apapa pali uthenga wanji, koma tamvetsera bwenzi, tamvetsera. Kodi mwakumbukira mawu aja Trump amakonda kuwanena, akuwanenabe mubwereza kune kuti the golden age of America has come, the golden age. Hayimika fano la golidi, kodi chidatsatira fano li atayimika mbuku la Daniel, chidatsatira mchiani? Chidatsatira nachi kupembedza fano okana pedwe. Daniel 3 verse number 19, pamenepo Nebukadnezara anadzadzidwa ndi ukali ndi maonekedwa nkhope yake, anasandulikira Sadrek, Mesak nda Abednego, anayankha nati: asonkheze ng'anjo kasanu ndi kawiri koposa omwe amasonkhezera. Anyamatawa Chiuda atakana kulandira fano, kulambira fano. Chotsalirapo chidali chilango cha ng'anjo ya moto fusulanga mkumati, pamene fanoli ku America limika. Chotsatira mchiani? Tenti liyang'aneni dziko kumeli kupita. Nebukadnezara uyu ankakondwera na wanyamatawa, koma atakana kulambira fanoyo. Nkhope yake idasintha, idayamba ukali, adapereka chigamulo. Kodi ndi Trump zikhala bwanji, zikhala bwanji? Kenako chotsatira pachidali chiani? Daniel 4 verse number 20 mpaka 23, mvetserani. Ntengo mudauona umene unakula nukala wolimba nufikira kumwamba, msinkhu wake nuonekera pa dziko lonse lapansi. Umene masamba ake anali wokoma ndi zipatso zake zochuluka, ndi mmenemo munali chakudya chofikira wonse. Umene nyama zakuthengo zinakhala pansi pake, ndi mbalame zamlengalenga zinapeza pokhala pawo pa nthambi yake. Ndenu mfumu mwakula mwalimba, pakutu kulu wanu wakula nufikira kumwamba, ndi ufumu wanu kuchilekezero cha dziko lapansi. Abwezi tamvetserani? Nebukadnezara adalota chimtengo chachikulu, ndipo Daniel adabwera nkudzamfotokozera kuti chimtengo cho ndi ino nebukadinezara mwamveka ponse maiko onse adamuopa nebukadinezara namulemekeza mauthenga amene apita tidafotokozapo za Danieli chapter 4 kuti chintengo chachikulu ichi lero lino ndi Donald Nebukadnezar Trump wakula Nebukadnezar Trump dziko lonse lingonena koma Trumpuyo ndelero ndi uyu wayimika tsopano fano lake kuti abwenzi mukudziwa ngakhale bungwe la United Nations layambatso kuchosa ntchito anthu mwa madrive onse amene analipo akutsala nayeni ambira kuchosedwa ntchito ku United Nations chifukwa Trump iyi akulichotsa dziko la America ku UN adalichonsanso ku WHO ndetaonani dziko likulira chifukwa chimtengo mthunzi wake ukuchoka abwenzi mutsate bwino kwambiri ndipo Trump akuti make America great again ndi chimtengo chachikulu kodi kuchoka apa kenako chida chilika mchiani mbukwa Daniel mvetserani pa Daniel chapter 5 verse number 22 ndipo inu mwana wake Belisazara inu simunadzichepetsa mtima wanu chinkana munadziwa izi zonse Babulo abwenzi adagwa chifukwa chodzikuza kwa Belisazara mwana wa Nebukadinezara adadzikuza nachoka pa mpando adampiritsa kuchire saka 7 padabwera Belisazara koma Belisazara nga kare adadziwa zakuya za Mulungu wakumwamba mkopya kwake adachita mwano nayamba kudzikuza kutenga zopatulika za mkachisi namweramo kachasu ake koma adawuzidwa inyo Belisazara mwadzikuza mtima wanu tsopano ufumu wanu uchoka tamvetserana bwenzi Trump uyu sakhalitsa pa mpando pa agwa chifukwa chodzikuza koma wina abwera yemwe adzamalizitse zina zonse zomwe iye pakadali pano akudzikhazikitsa nanga chotsatira pa abwenzi chidachitika mchiani mbukhuli lamulo losasinthika lakupembedza mulungu wina lidasainidwa kumathero kwa zonse mvetserani Daniel 6 verse number 5 pamenepo anthu awa anati sitidzamtola chifukwa chilichonse Daniel amene tikapanda kumtola ichi pachilamulo cha mulungu wake abwenzi pamene tamva kuti Trump walengeza kuti ku America asunge sabata limene dziko limanena kuti ndi la Yuda koma malemba mati sabatalo ndi lake la Yehova dziko la number 7 pa mulungu Saturday akunena kuti Friday limene likubwera lipa 15 akuti dziko lonse la America dzuwa likamadzalowa adzayambe kusunga sabata koma chodabwitsa nachi pa 17 limene lidzakhale Sunday dziko la dzuwa akukampereka America mmanja mwa Mulungu ndikumadzifunsa kuti Mulungu wake akhala kuti dziwani basi nthawi ya kwana dziwana bwenzi nkhondo zonse zija zakuthupi zitha ikubwera nkhondo yolimbana ndi ana Mulungu uku kwatsala kwa bwenzi kwangotsala nkhondo yolimbana ndi ana Mulungu akumwamba kwamene asunga sabata la Yehova habari yanga izi zimwanena Trump kuti America asunge sabata angozembelera chabe ndi chinyengo chomwe akufuna iwo amdziko akopeke amene ndi gaga akuponyedwa padiwa mbalame zikondwere ayuda akristo akondwere azijompa gagayo amvekere jo koma kenako muona lamba wa National Sunday wafambuka chisautso chidzamdziko kutha kwafika pa dziko takhati kunena izi nthawi yayitali kukubwera lamulo la chikamizo cha Sunday International Sunday Law anthu amuona ngati ndi chabe mubwerezenso mauthengaja ankwata ali pa khomo mumvetsetsa zinthu izi Mupeze kuyambira episode number 88 mpaka na 103 mumvetsetsa bwino zinthu izi kumata mvetserana apapa tamvetserani ndikunena kuti ndikupempheni tikuyamba msonkhano posalomba kulirongwe kuyambira lero pa 10 tikuyamba msonkhano mpaka na pa 17 mutsatire tsiku ndi tsiku ambuya akalola mwina mawayilesi angapo akhala kulengeza uthenga umenewu umene mutu wake tikunena kuti kodi mafupa wankukhala ndi moyo mumve zakuya zimene zikubwera kwa Amerika mwiki imeneyi kuyambira mwezi uno ame mpaka na July pakati apa pali zambiri zochitika ndikupempheni mubwere ku msonkhano umenewu tidzakhale limodzi mudzamve zina zakuya zomwe akuchita Trump ndi zomwe Constantine adachita mu 321 AD Sabata la Sunday komanso Sabata la Yehova tsiku la number 67 pa Mulungu zidayendera limodzi adavomeza Constantine zisungani Sabata number 7 pa Mulungu komanso zisungani Sunday monga tsiku lopatulika ndezinkaenda Sabata Sunday Sabata Sunday kenako chidachitika mchiyani Sabata la Yehova lidazimilira ndipo lamulo la Sunday lidakhazikika bwanji mubwere kwa Yesu lero lino chifukwa mmene zachitika izi zikuonetsera kuti kutha kutha kwafika pa dziko lapansi abwenzi dziwani ulendo wa dziko lapansi waonekera ndipo huku ndikumapeto kwa zonse masiku ametu khalawa lolani Yesu Kristu alamulire moyo wanu ndikuti mzimu woyera alamulire kaganizidwe kanu azikutsutsani za tchimo akutsogolere kuchoonadi chonse akuze ndingakhale zakutsogolo chifukwa tilibe so nthawi mmene zandikeza bwenzi tilibe nthawi pano pa dziko lapansi Yesu Kristu akubwera bwanji mukonze moyowo kuzindikira tchimo lanu ndikuvomereza ndikulapa kugula Bible ndikumawerenga kumaso kumawuza ena kupanga chisankho chobatizo wamadzi osati pa mphumi komanso kusunga malamulo khumi a Mulungu akumwamba pa chivumbulutso chapter 13 verse number 8 pali mawotsirizo otelewa ndipo adzachilambira wonse kukhala pa dziko amene dzina lawo zinalembedwa mʼbuku la moyo la mwana wankhosa waphedwa kuyambira makhazikitsidwe a dziko lapansi Yesu adaphedwa chifukwa cha inu abambo chifukwa cha inu amayi wa dada wa mama Yesu adafa pa mtanda paja kuombola moyo wanuwo komanso kuombola moyo wanga tiyeni tilembetse mayina athu mʼbuku la mwana wankhosa chifukwa wokhawo amene alapa nakhala moyo wa mchiyero nankondweletsa Yesu ndamene akhonze kupyola mavuto amene ali mkudzaku fano ayimika ku America International Sunday Law ikubwera tiyeni tikonze moyowu timudziwe Yesu lero monga Ambuye ndi mpulumutsa moyo wathu chisomo cha mbuye wathu Yesu Kristu chikhale nanu kwina kulikonse kumene muli amene mukudwala Ambuye atambasule dzanja lawo akukhudze nakuchizani kufikira anso tsiku lina lili mkudzalo mudzina la Yesu Kristu wa moyo amen
nthawi sono yamfika ya mapeto antawi tiona zambiri ngati wina alandira lemba azamako kuvinyo wankwiyo wa Mulungu, this is solemnity.
Ine hai
nakana kulandila lemba ukane kupembeza fano loipa onse okakamira kulandila Chikulali kinwa tu okana ngamini shielo shai sumbuye chikale tumoyo matunda wizonse ndibembelo. This is present truth.
Ine hai
nakana kulandila lemba
iwelala
ukane kupembeza fanolo ipa wanse okakamia kulandila lemba pamumi bazanya pao azanani lankwio wakia sole mwoni chilamulo chambuye chikunyoze lwalelo sabata asisia sikoliku sitaka yendese when you are the order ya fika samalani. This is solemn morning
ine hai
nakana kulandila lemba
iwelala
ukane no ipa wanse okakamia kulandila lemba pambumi pazanja pao azalandi lankwio wapya sole mwoni kana kulandila lemba
iwelala
ukane kupembeza fanolo ipa wanse okakamia kulandila lemba pambumi pazanja pao azalandi lankwio wapya sole mwoni. No, 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 the mark of beast.
No, no, no,
no,
no, no,
son, no, we need.